name of D-Check. Welcome to the fire department. Chizamba, so let's go.
Nina kumanya po bakazi wosiana. Patisi mingana me baby ni wosiana. Uchoke la siku ya nina muona. Nanzelo zanga za tende kande. Walindi milo mutima yue. Yana umi ni wewe oh. Ni wewe oh.
No, no, no.
You got me losing my mind yeah. Still you are my head yeah. Ujima wango na zanga niwe. Yeti kwa yana umi ni wewe oh. Ni wewe oh.
No, no, no.
You got me losing my mind yeah. Still you are my head yeah.
Chikopo pa ekizamu na kufela. Nipanga malaini nga baba pogela. Mutima na koma and I'm speechless. Nipase ko sentence nga ndine jela. Nga mala shanzi uza chikelo ni chaku. Fela nga nilo chasi mbili vapu. Beauty na poko si unazungapo. Ndiwe fumi uwe na fisti ni nako. Yene nipase abole kechikwela. Nifuna lavu no tije kukwela. I'm running to you my laps. Nikulela kapiki chakacha tifake pamwela. Kanichi njanganda la mayo katana. Nga mundia lavu ya kesi katana. Becoming a better man and it's your fault. Is a city that could go to Dila bako makolo. Kukete no moko na solo. In my next life I wanna be with you. Babidi chotipunda yolo. Perfectly humani kwana eh. Yadila jombo inde buwana eh. Inefya sote sana eh. Hold your peace if you got nothing to say. Wifey material si bagi bagi. I'll give you my heart iwe kwa tigandi. Kelo so fly you never land. Love uni supply or no demand. Zeteti I can never complain. X yange na moka retail. Nikakuye we makwela na BP. Wani kupangise GP.
Nina kumanya po bakazi wosiana. Batisi mingana me baby ni wosiana. Uchoke la siku ya nina muona. Nanzelo zanga za tende kande.
Fune winango baby. Stop. Mr. Louis Daka was good. Mr. Young Furious a channel. Fashion is a gala. Mr. Samu Muzati. Ali Dola. Peter Petros a Capondo Zone. Mr. PTK. Turning up like 1, 2, 3. Stop. All Stars Music Entertainment. Slim Boss. The fire department is in the building, nigga.
Promos.com.